And she got it, nobody. And I got it, nobody. I ain't got it, nobody. See, he got it, nobody.
Nobody.
Mada shiroti what a one man. Ananipenda kwa vile mini bad man. Haitaji yoyote mindo one man. Mkizidisha mikogo na nunua gun. Black and Johanna mikogo what a one man. Akizungusha kidogo mina come man. Nikizibuwa kidogo mina kuwa down.
Down.
Tupu uti ya ni Monday to Sunday. Ni Sunday to Monday. Ni Monday to Sunday.
Sunday.
Mala juwa ni dandi ni mdandi. Ni pande ni mpanda. Ni kande ni mkande.
Alhamdulillah ila bila la mina. Napenda napenda na tuko makini. Tena pagawi na maisha ya mina. Waifa kuzaa watoto na
mina. Hey, she got it, nobody. Ina got it, nobody. Haitaji nobody. Si itaji nobody.
Nobody.
Asibadi tubadi yani side to side. Tupande wote milima tushuke hani. Ani tupari na pari pari tupari. Tupite kona kidogo tu fly Paris. Viuno vya nyani chumbani ulete watoto nyumbani. Siku za usonu usinite hani. Tusha ya zoea makiki. Maisha ya mziki. Ananipenda nani jali love one. Kitu pima kwenye quantity. Upendo quality. Kanipa permiti permiti yeah.
Alhamdulillah ila bila la mina. Napenda napenda na tuko makini. Tena pagawi na maisha ya mina. Waifa kuzaa watoto na mina.
Hey. She got it, nobody. And I got it, nobody. I ain't tagging, nobody. See, tagging,
nobody.
Nobody.